yale mambo ya kulia. Bye bye, kunikosesha usingizi. Bye bye, kila siku kukupembeleza. Bye bye, sasa Mungu kanipa mwingine. Nilijawa majonzi nikajisi kufa, mwili ukakonda nikabaki mifupa. Yale machozi yote yamefuta, moyo wangu mali yake nimempa. Jamani kumbe ukipendwa vizuri, hata mwili unakuja. Ukitunzwa vizuri, hata rangi inakuja. Yani wakikuhendo vizuri, hata nuru inakuja. Asante umenipenda, ngeni uwa yule. Saivi sina swezi, mambo super. Takinyaji kwenye koka na shuka. Pole exi, na utajuta. Kurudia na nawewe bora kufa. Basi hani ni posti, acha waisome namba. Tena ni chumu, acha waisome namba. Fanya unikumbatie, acha waisome namba. Kwenye wifu wote, acha waisome namba. Now flight after flight, vacation is calling. Flight after flight, vacation is calling. This is my breakfast. I'm posting, I'm posting. Guys, can you see my lunch? I'm posting, I'm posting. Oh, what a wonderful dinner date. I'm posting, I'm posting. Na posti wone kengewe. I'm posting, I'm posting. Ilijawa machozi nikajisi kufa, mwili ukakonda nikabaki mifupa. Yale machozi yote yamefuta, moyo wangu mali yake nimempa. Jamani kumbe ukipendwa vizuri, hata mwili unakuja. Ukitunzwa vizuri, hata rangi inakuja. Yani wakikuhendo vizuri, hata nuru inakuja. Asante umenipenda, ngeni uwa yule. Saivi sina swezi, mambo super. Kakinyaji kwenye koka na shuka. Pole exi, na utajuta. Kurudia na wewe bora kufa. Basi hani ni posti, acha waisome namba. Tena ni chunga, acha waisome.